VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalkabega saasadit meter bandi digdemishani soddomi tokkorat Washington DC ra kadabar saganta afan oromo amma jalkaba fagof dioda radio interneti satellite nile sati facebook idan kanen saganta ganyor du fajirtan dagge fato tagenyo yalle tamakkamolten ዊጣተ ጫምሳፉር በረኩመለማፍ ድግደም አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ጥሞ ኤብለ ድግደምጃ በረኩመለማፍ ኩደለማ ኬሱሜሳን ኬሰን ራኒ ነሞዳንዲቲ ከለሰ ጉያ ፕሬሲ አዱኛቱ ያደተመውለ ወዱድ አቦረ በልናን ትደብና ሰበባ ወረ ኮሮና ጀቻ የሮ ፍለኖ ደበርሱፊ የሮ ታይታ ሞቱማ ደረሱላልችሴ ፈለወን ደምሰ ሴራ ደዳ ሞቱማን ደሰረቲ ፓርቲ በራናራ አደለንጋሙሜ ከሞቱማ ፌደራላ አደ አዳነች አበበፍ ፓርቲ ሞርሚቱ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞራ ዱራታ ፓርቲቻ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ወሊን ማሪ ቶርበን ደብረገገስኔ ኩታለም መታፍ ከጡምራ ረገስና ጎዲና ቦረና ከሰትሞ ሆማን አዋንሳ ሃራን ከሚ አገስ ሳጅረ ጀቹራን አንጎን ሞቱማድ በታጅሩ ከነረቲ ሰገንታ ከኛ ገረ ቦዳት ኮፒ ቀምና ማራፎ አገጡ ሙረ ሰገንታ ከኛ ትንወሊን ትራጀን ደገፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳ ሰራ ንጉሱ ታምሬ ተምሳ ሰንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋሱማ ከቅነስቱ ሞት ግስት ገመቲ ኦድዋራቲቭ ገረቱ ጁቤተን ሲንደበርስ
ተሞልተን ከነዱ ድብሱ አንቱ ጅቤ ሆራቲ ሶማሊያ ናኖ ክበገመድያ ማጋላ ባርዳሌ ጭነት ጠያሪ ተኩ ኩፈ ጨጨቡሳን ነሞን ከሰትራን ጃዱ አንጋውን ሶማሊያ በክሰሰኔሩ ሚኒስቴር ገጅባናኖ ሐሰን ሁሴን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰከንታፋን ሶማሌ ፈከብሰንት ጠያራቲን ሜሻሌ ወልአን ሰፈያ ሳጳነቦኬ ቡሳ ኦፍራቲን ተሰኒፍ ሜሻሌ ከብሮ ማጋላቲፍ ጌሳቱርቴ ሰበባን በላሳና ቆራተማጅራቹን ገባ ሰሜራ ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ሳያሳ ፈወርቂ ዳውና ጉዮ ተለማፍ ኢትዮጵያ ሰነን ይጅሩ ሙምች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ቡፈተ ጠያራ ቦሌ ተርገመኔ እርግሲ መተኒ ቦዳ ሆገኖን ለማን ወልተን ሰብዮ ተለማኒፍ ዲሞቲና ኖረት ማሪያቹ ሳኒ ሚኒስትሪ ኖ ዴፈኖ ኤርትራ የማኔ ገብረ መስቀል እርጋቱ ይተሪ መጠን ሰኒን በክስ ሰኒሩ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ መነሞቱ ማከሰት ፕሬዝዳንት እቸ ኤርትራ አፈራ ላቀና ከንጎረን ይወተው አፈራ ሰነረት ሙምች ሚኒስቴራ ድራኒ ኃይለ ማርያም ደሳለኝፍ ፕሬዝዳንትን ሞቱማላን ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ አርገሙሳኒ የማነን ትዊተር ኢሳኒ ረጥብ ሰመጣን ሰኒን በክሰሰኒ ካዮን ዳወና ከናስ ወልት ድፈኛ ቢዮ ተለማኒ ወልተውዳን ማለትን ኮቪድ ኩደ ሰገልት ዱሉን ደንደ አሙራትሌ ከመሪያተን ተው በክሰሰኒ ጅራን ጀለሰ ደርካ ኦላና ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፈወርቅ እንገገሰ መከሳ ሚኒስትሪን ኢማአላ ኦስማን ሳሌፍ ጎርሳን ሳኒ የማነ ገብረአብ ከን አርገመን ተው ሚኒስትሪች እትደበሉን ኢብሳኒሩ አንጎን ሰደርካ ኦላና ደበለቴ ሙምች ሚኒስቴራ አስተው ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ቆራኖ ኮቪድ ኩደ ሰገሊው ኩደቹፍ ኢሱሳኔ ላጅሴም ለነትረጋን በከመንጅሩ አከገባሰ ከለይሰ ኤርገመት ሀሪሮ ሳኒካን የሮ አማረት ነሞተ ሙርታንራን ከነፈ ነምኒ አፋኔ ፉኛን ሳተጉገቴ አርገሙ ሱራን ሰባይማ ኢትዮጵያ አስተይ ከብሮረት ሙልጣቴ እንጅሩ ውያር አገሩ ማርትኑ ማስኪ ካየተኒ ከነርገመን ተኡን ገባሰ ሜራ አንጓን ፓርቲ በየቡልቹ ከድራኒው ቦ በረከት ስሞን ይመና መላመልቱ ማራት ያቴ ለማን አንጓን ድራኒ ከብሮን ኦቦታደሰ ካሳሞ ይመና ሳዲን በለይሳን እትሞረ ሙሳ መን ምርቲ ኦላና ናኖ አማራ አደጨ ሐራ ኦሌን ምርቲ ሱሳ በክስ ሴጅራ ኦቦ በረከት ስሞኒ ፎቦታደሰ ካሳ ኮርፖሬሽን ይጥረት ጀድ ወሊን ሃላ ወልቀበቴን አቦሊ አዳዳ ወሊን ወሊ ሆጂ ቀበኒን ቡአ ካምፓኒ ጥረት ቢፈሚዱን ሶቾ አኔሩ ከጀዱ ሂመናን አፍር ረት ዲያቴ ዲሚሳ ወጋቶ ኮሊፍ ማነ ሙርቲ ተላላማ ትሮኒ ያደተማ አደጭጭ ዱመረት አባና ለንጋ ነንኤ ሰከንጀደ ኢብሰከ የቶተ የካ ከኤሶ ከሱማስ ሂመተም ቶኒስ ዲሞቲ የከምቶተ ኢቲንጀደ ማነላልትሴ ኦጌሶተ ሴራ ወሊን ማሪያተኒ አደብ አከሰልጣቱፍ አከዴ ፈተን ኤብለ ዲግደሚ ሰደይት በለም ሚከብሩን ከነሜ ፊጅራ በይን ቆረና ቫይረስ የኮሮናፍ ጎርአሜ እቱም በክስ ፈሚንድረናኖ ሶማሌ ዋልታ ዳዋ ኬሳ ከነን ቫይረስ ቻን ቀበመን ጀዳሞን ሻከመን ኬሳ ነሞኒ ገዲ ሰመን አፉርተሚ ተኮፍ ናምኒ ቫይረስ ቻን ቀበመ ተኮ ናኖ መቶ ተኪባሰይኑ ሳኒ ናኖ ሰነ ኬሳ ተዱላ vayrasi chadha bamsisu fugodamu ilalchi seyaddo umusa bulchan nanno matto takba oborstu irdaw dubbataniru kada geffata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti jarmian ko lugalto ta adunya IOM lammi won ethiopia ku dotokku kanen konkolata namo ta seran alana madde bi sanke satti chufa metre kesa lubumban biye ofita kadebian gargarunsa gabasa mejra kanen kunif ko lugaltonni kabron lubun hafuf tarran ergatin erga konkolata kun bati bitote sa kesa danga malawif mozambikin cheboard argaman hojin kun motuma ethiopia af ka mozambikin kendae IOMF IOM migamta Europa kanen ko lugalto ta gamfa Africa rabala ittisuf gamn hojjetane indegerame gabasa lisash line jallene dubbisa
lamiwan Ethiopia kuma heddun kanen hi yumni biyo fi sani ke satti sarakise wagga wagangara Africa gamake battideesu isana makun namota seran ala namadede bisanif dollara kuma lamaf dibashani hanga kuma jaa basu sani dubbatu kunimmo akakarshi Ethiopia kuma saddetama hanga kuma dibbala maga usati kana males imalachin kin qamne dem tujedame wada sename tawsgaru dubbihi manjar me agodan to tadunya yokan IOM Paul Dillon akajedanitti imalisani kun waresafi mutanno su kanessata ejira.
It was a tragedy that shook the African continent. The remains of 64 migrants from Ethiopia
Africa ke satra watani refila mi won Ethiopia jata me afuri container ke saka ame konkolato ta feisarret feme gafa bitote sedig de me afuri tete Mozambique targame namon bala kanarra afan jeto ko boda lubum bonken ajaiba jedan
mutanno lubbu godanto tafso dachi sate kun aga mujal qabun amma kajedan dilon e mala bosona ke satti gagge san kanan kannen seran ala namadede bisan kun dergaggota akkadararan guya hedduf nyataf bishan akkador kan dubbatan mutanno hamani sa mudate container ke sakamani itti cufa musati kana males iddo namni digdemni ke sata uqabu tokko satokko ratti feudan torbata mi saddefe an kanne lubbun hafan angoni Mozambique wajidi tajajila godan to takabiyetti tete ragar hospital attige saniru dangalan qamasani kesa dume lafani jiran dukubi covid yo qabuta ejedame qobatti kamani jiru kanne lubbun hafan kesa sadi tete kesatti giddu gala ka aman kesa ba aniwana de manif esa kajiran barbada majiru kanne bro lubbun afan kudato ko gara Ethiopia ti gande bi fama yotaw achis gara mati sani oromia fi bulchisa ummatota kibba Ethiopia ti de bi famu jedan chauffeur konkolata na mota seran ala de de bi san sana o fatures to anna jala ole qorannan ratti gagge fama kajiru dilon dubbataniro
President Donald Trump sababa virusi corona namonni me qaduwa kadandan tilma masani olkasudan dinagden biyetti debise akkabanamu yala inna jiranit deggirse dinagdet dabala kenu fuada senan namoto kuma torba tamishani yokan kuma saddetama hanga kuma dibato kotte dabuf demna kun wanso kanne sada jechudan Trump dilbata kalesa dabata caasa odu Fox News jedamuf ibsani jiran
karaga jirtan as Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta afan romoti Ethiopia tola bumman presi sadarka foyar rejiragaru waggato kwasitti ariti durattin tarkan faten injiru jedan gazete sonif abani mirga gazete sutafarm uya presi adunya kale sayani femelal chizun voe turbatan saaydam totu finfinne ragabase
jijirama waggotallaman darban Ethiopia ke sattu fi hordo fuudan wala bumman presi waggotallaman darbanin as hagato ko foyaade jiran gazetestun yadsani radio sagale america afkinnan gazetesa natsanet haylu akadubatetti hala wala bumman yada ofi ipsachu rogalaman illal jijirama jirwalin jira
enyetu galtee sara ulaga malitin ogesto ko galtee sara jerame wa mumudanda kanjiru ranta kandramo akata mamma motumman de majru kanani motumman sachidi yakana ke satti wanto ta galtee stoni hojjetani alamijata kami ume opsa mami kabaf hoji gaazexeessummaadhaaf kan jedhuun madaaluu barbaada. Inni jalqaba gaazexeessitoota gaafa jennu qo'arraa ogummaadhaaf of kennanii sadarkaa gaazexeessummaa eeganiif hojjetanii jechuudha. Akkaataan ittiin hubatu gaazexeessitoota jedhee. Kan biraa dhaabbileen isaan keessatti hojjetan immoo dhaabbilee miidiyaa kan sadarkaa biyyaalessaatti beekamtii qaban, eeyyama qaban, caasaa dhumti isaaniis amala miidiyaa kan qabuun madaaluu dandeenya jechuudha. Gama kanaan gaafa laallu namoonni baay'een sadarkaa gaazexeessummaan ittiin eegamu yookaan professional standardii sana hubachuu dhabuudhaan gaazexeessummaa fakkeessanii warri akkaataa hin taaneen hojii garaagaraa hojjetan hin mul'atu biyya kana keessatti jechuudha. Sun immoo warra profeshiniidhaaf of kennanii hojjetan isaan irratti dhiibbaa uumaa deemuun isaan oolu. Gama biraatiin immoo mootummaanis press freedomii biyya kana keessa jiru kana booda akka kanaan dura osoo hin taane bal'isaan deemaa jedhee hin kaasa. Yeroo tokko tokko gaafa laallu garuu gaazexeessitoonni amala gaazexeessummaa hin qabaanne gaafa hidhaman gara gaazexeessitoonni hidhamanitti deemuunis inuma jira. Yeroo tokko tokko immoo gaazexeessitoonni ogummaa isaaniitiif komitii ta'anii tattaafatan hubannoo dhabuu qaama yookaan istiraakcharii mootummaa sadarkaa garaa garaatti jiruuf hojii isaaniitiif yeroo mootummaa dhumti mataansaa dhufutti ta'utu mul'ata jechuudha.
Rakkoolee gama walabummaa pireesiitiin jiran furuudhaaf gamtaan dhaabbilee miidiyaa fi gaazexeessitootaa jiraachuun barbaachisaa ta'us ibsira gaazexeessaan kun. Gaazexeessaa Naziif Jamaal pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaati. Akka waldaa isaaniitti walabummaa pireesi ilaalchisuun jijjiirama jiru ibsuun namni mirgaa fi dirqama isaa hubachuu irratti hanqina jira jedha.
Amala isaatiitti walabummaan billaa yookaan murtuu qara lamaa guutee ilaaluu danda'a. Walabummaan tokko gaafa siif kennamu dirqamni biratti jirummoo seeraa fi amala akka mursuma naamusa ogummichaa sirriitti hubattee hojjechuun dirqama. Karaa kanaan murtoota karaa tokkooti. Karaa mirga kee gaafa eegsifattu walabummaa kana qaba gaafa jettu karaa sanaan immoo walabummaa kee wanta sirkaa hin rukunne ta'ee waan ogummaa sanaan wal rukunne hojjechuu qabda. Waan ogummaa miidiyaan wal rukunne gaafa jennu oduu sobaa kalaqanii fedhii siyaasaa bakkaan gaachuudhaaf oduu sobaa uumanii uummata biraan ga'uuf carraaquun yakka kun ogummaa sana keessatti fudhatama hin qabu. Ogummaa amanamummaa uummataa barbaadu, ogummaa dhugaa barbaaduuti, ogummaa utuulloogin kamiif utuulloogin dhugaa waliin dhaabbachuutu sababii ta'e yeroo kana faallaa ogummaa sanaa deemtaa jechaa dha. Yeroo akkas ta'u ofuma keetiin harka keetiin mirga siif kenname walabummaa siif kenname of jalaa rukuttaa.
Jijjiiramni gama walabummaa pireesiin jiru yeroo jijjiiramaa waggaa jalqabaa sadarkaa gaarii irra ture. Amma garuu akka yeroo sanaa miti rakkoon tokko tokko ogeessota doorsuu fi hidhuun ni mul'ataa jiran gaazexeessitoonni kunneen.
Dhuguma dubbachuudhaaf tajaajilli nuti qabnu karaa dudduubatti deebi'uu isaa keessatti ga'een dhaabbilee miidiyaas ga'een ogeeyyiis keessa jiranii tayyaadha. Gara mootummaatiin gara jalqabaatti guutumaa guututti garaa bal'atanii waan barbaadan nama barbaadan irratti waan barbaadan barreessuu waan sobaasa ta'u maalisa ta'u maxxansoota adda addaa keessumaa gaazexeessa maxxansaa gabaarra jiran yoo ilaalte wanna sobaamu waan uumanii kalaqanii. Waa barreessuu kanatti ogummaan haala ta'e ogummaa sana haala malee itti fayyadamaniiru. Kanumaan walqabatees walqabachuu dhiisuu danda'a immoo warreen kanan godhinis immoo gaazexeessitoonni mana hidhaatti deebanii hidhamanii jiran akka waldaa gaazexeessitoota Oromiyaatti amma ijoollee lama akka qabatamaatti kan hin beeku namoonni gaazexeessaa ta'an mana hidhaa jiranii. Gaazexeessitoonni kun gaazexeessitoota OON mana hidhaa jiru yeroo gaaffii gaafachuudhaaf yaallutti iddoo kamiyyuu akka jiran mana hidhaa kam akka jiran baay'ee ifaa miti. Kanaaf kanarraa tajaajilli nuti qabnu xiqqoo gara dudduubaatti deebi'aa deemeeraa laata walabummaa.
Obbo Wandoosan Andu'aalem itti aanaan daariteera olaanaa abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti walabummaan pireesii waggoota lamaan dura sadarkaa waraqaarra darbee hojiirra oolaa hin turre garuu jijjiirama akka biyyaatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii akka xiyyeeffannoo argatu ta'eera. Miidiyaalee hedduun biyya keessaa fi biyya alaa turan sagalee uummataa ta'an bilisaan akka hojjetan gaazexeessitoonni ukkaanfamaa fi hidhamaa turan akka bilisa ta'an taasisameera jedhan. Waggaa tokkoon as garuu komiin bakka adda addaati ka'aa jiraachuu. Kuusaa ibsanii rakkoolee darbanii mul'ataniifis furmaata hatattamaa kennaa jirra akka dhaabbataatti jedhan.
ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እዚህና እዛ የሚነሱ ችግሮች እንዳሉ መረጃዎች ደርሰውን
አካባታ የታብሮድካስቲት አሲፈቺ ረኮሌን ካጅረን ፍርማታ አካርገተኒፍ ኦዴፈኖኑ ከቀበራ ከውዳን ረኮመ ሚጀደም የተተማን ፍርማታ አካርገቱፍ yaalii taasisaa turree jirra. Ittis milkoofneerra jennee amanna. Akka biyya keenyaatti walabummaan yaada ofii ibsachuu rakkoo hamaa keessa jira yookaan ammoo mallattooleen yaaddisoo ta'an ni mul'atu jechuun garuu hin danda'amu. Beekanis ta'e osoo hin beekin namoonni sababa garaa garaatiin yaaliin gaazexeessitoota naasisuuf qabuu ni mul'ata. Fakkeenyaaf kanaan dura gaazexeessaa keessan dabalatee gaazexeessitootni biroo yeroo hojiidhaaf ba'anitti rakkoo nu mudate jedhaniif yeroo gabaabaa keessatti akka furmaataa argatu. Gidduu seenaa turreerra fuulduratti cimsineetti fufna.
Akkanaa kan hin mul'atu ta'ee
ወለቡማ ፕሬስ ኢትዮጵያ ረት ጅጅራማፊ ረኮሌ ሙላተን ኢላጅ ሱዳን በከቦቱን ጃርሚያ እድላ አዱኛ ምርገ ጋዜጤስ ቶታቴ ፈልሙስ ሲፒጂ ራ ኬንያ ናይሮቢት ከነርገማን ሚስስ ሞዞኪ ሙሞ ያደታኑ ከነኒሮ
especially around the time Abiy Ahmed became prime minister
akamumme ministera topia dr Abiy Ahmed garangot dufanin djiramni ba yentrera gama walabumma dable media tin akasmas gazetston yero dera dafidaman hikamaniru media le diaspora dan biya alatunde faman garabiyat akagalani hujjetan taera dr Abiy yero gababa keset walabumma media tif qarraqin taisan djirama garida hataw male wagato kon as djiramich gama industry media tin akadurani miti rakkolee mudachaa jiru akka dhaabbata keenyaatti ragaa hidhaa gaazexeessota waliin walqabatee jiruun tibbana gaazexeessaa Yaayyesaa Shimallis hidhameera odeeffannoo sobaa tamsaase jechuun shororkeessummaadhaanis himatameera amma hiikameera gaazexeessitoonni ONN lamammoo to'annoo seeraa jala jiru yakkisaan ittiin himataman ifamichi ganaaf adeemsi amma jiru gama walabummaa miidiyaa fi gaazexeessitootaatiin jirama dhufeera jedhamaa jiru sana haguugaa jira guyyaa walabummaa pireesii bara 1993 akka lakkoofsa faranjootaatti kabajamu kan eegale waggaa waggaan caamsa sadii kabajama bara kanas mata duree gaazexeessummaa sodaa fi loogiirraa bilisa ta'e jechuun kabajameera gabaasa raadiyoo sagalee amerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra
ragaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoo biyya Itoophiyaa furuudhaaf deemsa seeraa qofa osoo hin taane mariin biyyaalessaaf falli siyaasaa barbaachisaadha jedhu durataan Kongresii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa. Haata dhangaa waliigalaaf federaalaa Itoophiyaa Adaanech Abeebee immoo mariin barbaachisaa ta'us olaantummaa seeraa kabajuun dirqama jedhu Muktaar Jamaaltu kamisa darbe lamaan waliin marii gaggeesse kutaa lammataaf ka xumuraa dhiyeessina.
Profeesar yaanni keessan yoo gabaabumatti hubatte ta'e rakkoo kana furuudhaaf fala seeraa osoo hin ta'in fala siyaasaa yookaan mariitu barbaachisa jechuudha yaada gabaabaadhaan. Adde Adaanech yaada amma Profeesar Mararaan dhiyeessan kana. Akkamitti ilaaltan?
Akkuma Piroofeesar waalachuudha kan kaasanii akka seeratti yeroo filannoo kana dheeressanii haala gochuun hin barbaachisa kan jedhu kan rakkoo hin qabnu nuti kan jechaa jirru waan hunda siyaasaan goonu waan hundi siyaasatti dhimmoota siyaasa ta'an wantatti siyaasatti dhimmoota seeraatii seeraan ilaalamuu qabu seera gaafa rakka biyyattii rakkoo keessa galtee dhimmoota akkanaa akkamitti ifna jedhamullee seerota keenya hin ganne seera ganneef. Olaantummaa yaada siyaasaatiin qofa biyya hubannaa kan jedhu si waan jiru natti fakkaatu waalachuu bakka bakka mataa isaanii qabu ajandaa mataa isaanii qabu waltajjii mataa isaanii qabu bakkeenitti immoo waalachuu walitti finnee walii galteedhaan deemummoo hin jira kana waan ta'eefi kan kana isaa amma olaallu urrisaa seera hundaan gachee seerarra barri hojii mootummaa filatamee ifatti waggaadhaan ka'amee waan murame achakkatti immoo qabatamaadhaan rakkoon addunyaaf dinqee nuti dinqee waan jiru. Kana kamitti walitti araarsinuuf jedhamu heeran qofaa miti walteedhaan mariidhaan akka nama biyya hoogganuufi biyyaaf yaadittii fi uummata waliin qabnutti wanti mari'annee daadeemuudha hangan beekutti baay'een isaanii sirratti walii galanii kanaan adeemu jedhanii yeroo sanitti Piroofeesarichi waan amma kaasan kana kaasuu isaaniif dhugaan dhimmiin seera rakkoo hin qabnu kan seera seeraan adeemu garuu dhimmoota siyaasaa hedduu qabnaa isaa mari'annuudha. Bokkaa kana goonu garuu akkuma duratti jedhu lafteerraa ta'u dhugumaan haa ta'u. Biyyaafi uummata jedhu godhansa godhannee isa ceesisuu birmadummaa biyyattii ibsisuu akkasumas rakkoowwan akka biyyaatti argamamee jirummoo waliif hiikurratti tokkummaan keenya keessoon keenya dhugaa kan ragaa bahu ta'uutu sarara jiraata gochaan akka isaanii argamu.
Faagoo labnu yaada irra darbamuu hin qabu jettan yoo qabaattan isin lameeniifuu carraa tokko tokko kennaa dursa Piroofeesar Mararaaf haa kennu.
Yaadni irra darbamuu irra jirre. Yaada yeroo tokko Piiter Bootaa jedhu Dabuu Afrikaa warra gurraacha daldala keessa jira walitti waame siyaasa keessa maa gattuu isin daldala keessa jiraatanii jireetu tileekkamnaani namichi gurraachi tokko rakkii gooftaa koo siyaasa nu bira dhufee nu rakkisaa jira daldala keenya keessa galee nu rakkisaa jira kana malee nuti rakkoo qabnu jedhe ammani amma deddeebee kanan jiru amma siyaasa maa galeetti hojjetu hiikoo siyaasa biyya kanaa. Hiikoon seeraas hiikoon heeraas hiikoon nagaas hiikoon nidagde bulchiinsa gaarii hundi walitti xaxamee walitti dhabee kan jiru siyaasa biyya kanaa karaa qabachiisuu dandabne siyaasa walii gal kumakoti kajitu dendo kumu denda mudan de debe nutirva corona kalenda nupe ama debe ni ma ama sial ni bija kana ogasha tama kesa turera nagalim sial ni bija kana imensa bekave waligas ke bija dini higo yaluga wani budenda nemo rakong kenya kana dan beka bija kana tiskali babne noi kanu wargara itne bisa waligal le kalenda nemo sabni kenya kanui Pelanari sahaja, bukan abra sahaja. Akan itu bocchu awan le, ibe corona berada berus, ibe corona jalan tu kupuhin dengannya. Pelan kuba iya, nama buat nama bahaya kes sejuta. Pelanari tuan beribu, rakko sejuta balda kes sejuru dengannya. Adalah kadara lama, biya kena balas. Tadi bagi dah, welcome le, welcome marian le, mantu tulai le, hera biya kena, hera biya kena. Siapa biar kena visi koi cawar bandu? Kadang-kadang tuan ni wajah ni agak bersandar tu bercubar pada cukur.
Bayi ulfat agak lepas sama profesor. Ada ada ni cara sini akhir. Betul betul.
Belakang ada yo rakoh jirasi rakoh ma profesor jiran ni jadi cerana aku rasa tu lebih banyak kawa. Am one corona tu saya tulis janda desa ni kalau cukup tuan tu ini kamu. Radu ka kasi sunu anunda yu barbati sa ni amana ama rakone ile berba pandan se harakatinya sunna mera isaitu umat kenya bararu sawabi sosoci umaludi bosun tapala kan nyati kulle kujira umat kenya be la un kabu asia kibe kasa gafana umat kenya bara gauda umat kenya bararu ile kana jala daga sun tokopa wan kutakamu kujira lama sa yo kana kesta timo yo kana wajenu ango fera bukan mukiran kenamnya mutu makan itu buku terbaru aku mah cara terbaik kanun bebu wara kata salu tak kerja kau ki orang kau siapa sih dia dia mali lah akan ditarik kamu kan di luar ni mereka dia tu tera pasti dari orang yang bakal terkunci mali dan orang kau kenya orang kau mata kenya ibu kau berjaya itu bakal terkunci dia tu tera wajib itu asin mereka mah asin mau orang kau berat umama Instan mari asyik kan dengan dah majid Amerika semua dan mari dan semua dah yang dia mahu saya kan asyik tu kami amat terlalu terlalu arga main dia baru kita sebagai tu fufun rajata asyik kan mereka nak kaji kan asyik resah juga problem ku barang jadi kan awal ku kan ni awal dia jara yang asyik resah ni ni mana entau wan seorang dia um apa seorang silam wan mesti akan mari tu terbang susu tu bisa tapi tu muda usah sampai
Islamenu bayen gudise singgalate fadda ate adane chabebe mana abba langa federala waligalara akasuma tammo professor merara gudina durata congressi federalisti oromo gafi debi kana fayamamtani wan walin turti tastanif makade ge fatto ta radio sagale american heddu singgalate fanna ulfada galato ma wayama
Kara gajirta radio segala Amerika seganta afan oromoti dhaggeeffatoo ta keenya qophii ta nutti ceena. Awaannisni Itoophiyaa irra maruutti jiru ammallee Oromiyaa gama kibbaatti gad yaa'utti jira jechuudhaan ibsee jira biiroon qonnaaf qabeenyaa godinicha. Soraatu itti gaafatamaa biiroo qonnaaf qabeenyaa godinaa Booranaa obbo Mahammad Abbaa Qoodaa fi ministirii qonnaarraa ammoo daayirektara to'annaa biqiltuu Obbo Zabdiyoo Salaroo dubbisee gara saaxan sin dabarsa.
Waanisi ji'a furiin duratti gara Yemeniif Somaaliyaa dhufe Itoophiyaa Abbaa Fatxaani ammallee dacha'uu jira yaa Booranaan bahe. Gaaf dhufkaan waan balleessu balleesse ilmaan lafa isa dhalee yaa'e. Ilmaan sun itti Itoophiyaa gam kibbaa Hoomoo Konsoo gara naannoo Somaalee gara godina Gujii irra mareetini daltalleen bahe achitti ofirraa dhaanii dhowwan amma Boorana aanaa waacalleetti eegeyaan raammoon lafa baafatti tunini. Waan itti qajeelti nyaattee balleessite bishaan duuddee hadheessiti. Akka torbaan dabreetti ollaa 12 baqachiifte.
Itti gaafatamaa biiroo qonnaaf qabeenyi Booranaa Aabbo Mohaammed illee torbaan dabre dubbifne. Raammoon tun lafaayyoo fudhattee jedha.
Yoo xiqqaate hawlirra hin cinna kiiloomeetirii 20 qaan qabu akkasitti ol guyyaa uummati akka malee rakkoo fees jira. Yoo ta'an achi deddeebaa sirrii qaamni keenya guyyaa guyyaan achi yaa'a. Naannoo sun bishaan keedduude in ajaa yoo du'u in ajaa.
Miiran meessaa jecha dhagayen miirna mammeessuun kun faana diddisuu kun faana fooleen isaa ijoofteetiin nam diddisuu kun faana argite.
Yaagar wanni kun hin jirti naannoo sunis hojja dhiyaatte fooleen isaa dootii isaa sunini miir nam yakkite namni waan garaa qabullee cufu gaddeebise jechuudha. Bisaan uummataa kaakkaroo kaakkoowwan aksisarrii cufaa irraa balleessan uummati sun waan bisaan dhugu hin qabu kaan lammeessoo manumaa iyyuu hin godaansise. Yoo xiqqaate ollaanii 12 abbaa warraa 2029 in buqqa jechuudha. Sababii tokko isuma buqqisaa lammeessoo naannoo sana ammoo qorsoo biifufillee deemte warrillee duraa boruu malee horiillee duraa boruu malee matilleen akkasiin haalitti buqqa'ee iddoo biraa qubatiin jira jechuudha. Oguruun baddammiin jirti isaan dandee ilaan garre namilleen horiilleen maatilleen dhufti akkasitti buqqa'ee manjaarra keessaa ba'ee iddoo mallee fi qubatee akkasitti ajjeesaa isaa wanni hubanneetiin qaaman dandee waan garreessi.
Kaatar getam kilomeetirii 20 wal guliyaa jette barreessuun danda'u hoolii gana guddachuu jira wal guliyaa jira bokkaallee dhoowwuu hin dandeenye waan kana.
Bokkaan inni jeesu humna albaas yoo lolaafaa bokkaa guddaafaa taatee beektaa lolaafaan akka hin dhiqan malee yoo kaan otoo gaafa hin baqaafamiin kaan hokkaan isaa inni nama keessa dhalaa gaafasii dhiqamee dabar malee amlolaanii bokkaan guddoo isin danda'u. Kanirra ka'ee inni yoo qabbanaa guddoo hin yaa'u gaafa qabbanaa walitti deebi'ee ciisaa jechuudha. Aduu ammoo boobillee ni jira laftillee magariisa inni waan kan lamaan akkan fedhamu fuula durii hin dhaqqabillee dhaqqabuu jira fuulaan inni itti nu durii gara amma am gabaa saniifinni jiru kanaan guyyaa lamaan duratti kiloomeetiriin sun agdiddama inni akkasitti haa qabannu malee hektaaratti hojja deebisu tar hektaar 17 guyyaa lamaan duratti kaleessa am dandee laallenni yaayyuu hektaara 12 fi 455 ta'e jechuudha.
Aanaa gama amma akka inni fayyaa jiru.
Rakkoo tan cuffee jiru ka uummatallee rakkisuu jiru ka uummatallee ol ta'ee nam 200-300 guyyaatti hirmaatee booma sochoosuu dadhabe haa waaqillee fuulii isaa ammoo garaa yeroo deemu jira waaqillellee keessa gandi weebitiif gandi qaqalloodhaan gandi kallama.
Federaala faa gargaarsitti argattanii.
Eegar federaala kana gargaarsa arganne qosa atileetirii gartee 10,000 ga'u barmeer fuusa gugurda faan 50 jechuudha alkan deemaa dhufe gaarii natiin nu buuse. Sun qara gammattiin fayyadamne hamqaru irraa harka qabnuun akka godinaatti harma qabnuun reebnetu inni reebuma kanaaf horii nu bira jechuun waan qorsaa kanallee nu bira jaa piipii jedhani wayaa keeyyatan kan jechuudha amma yoo biifannani keeyyatu akka boottee akka shiyoola keeyyatanii akka gowantii afaanii waan afaanitti maratanii kan cufa aga tajaajila fidanii ammoo gaaniti meeshaan sun gaaniti yoo konkolaataa itti argatanii biifan malee. Wanni humna nama qofaan keessaa ba'uu hin danda'ani konkolaataa suullee hawaasaa galanii yeroo gabaabaa keessatti finna jedhanii sun qofaaniiti namni amma waan achibba suniin deebuu qaba beela qaba waan kanallee nu bira dhaabadha inni bineensi kun bineensi akka malee obeef tokko ilmaan humtana hojja dhalqaan inni fuula bisaan fa'aa jiran hin dhalechu fuula marrii fa'aa hin jirudha akkanuma lafirratti hin dhalu ashawaa keessa dhala gamduuba kanaan qotaa yoo diqqaate saantiimeetiraa. 15 akkas gad qota okokkaan inni gidda tokko buusu okokkaan 85 buuse kumaan tokko duubi suwaarmiin guddaan aga miliyoona hedduu yoo yaa'u jechuudha kunam nyaataa dhala jechuudha kaanii barrisee yaa kunni wanni dhalateef nyaatuma nyaatatti dhalate laftiinni riyaasuni dheerinallee qabdi bal'inallee qabdi bal'ina hektaara. 10,000 akka hektaar 12,000 dirum tokko jechuudha akkuma wal dura buuseen guyyaa 5-7 ture gaafa dhalsuun inni duuballee hadhibillee dhalachuu hin danda'a sodaan qabnu jechuullee hin qabnu jechuudha.
Itti gaafatamaa biiroo qonnaaf eegumsi godina Booranaa Abba Mohaammed Abbaa Qodaan galateeffanna amma immoo ministeer qonnaatti daayireektara eegumsi biqiltuu obbo Zabdiyoo Salaatoo dubbisuu jira. Akka inni jedhetti duulii hawaasni isaa waan nyaata barbaade yaa'u kunin marroon gannatti marroo 3-4 biyyoolla irraa gad Itoophiyaa gad yaa'a. Barana Itoophiyaatti fuula 18 mul'ata hawaasni kunin Hoomoo, Koonsoo, naannoo Somaalee, Gujii fi Boorana. Oromiyaa keessa amma akka daayireektarii kun jedhetti Booranatti eegiyaan Booran keessallee garaanaa waacilleeti. Ilmaan dhalaa yaa'a. Ilmaan sunillee lafajjiitu argate yennaan achumatti horee bira yaa'a. Itoophiyaan hawaasni kan xuyyuuraan ofirraa dhowwuu jirti. Harka namaallee nittuun jirti. Ammoo humna namaati ol ta'uu jira. Agancaan dhufuu danda'a jedha.
Ka'uchi yemmigabaa mangaa bifaati eegabbaa na yaallau.
Dhaabbileen hedduulleen Itoophiyaa gama kanaan gargaaruu jirti. Sagantaan nyaata addunyaa faawun akka Itoophiyaan hawaasni isaan qorsitti biiftu xiyyuur sadii Afrikaa kibbaatti hireeffatee fi xiyyuurri kun torbaan dabra Itoophiyaa dhufe.
Soosta awurooppilaanoota beefaa'o wayin ba'aalan mugibinaa arshaa dirijjit dawwa Afrikaa takaraayitoolleen.
Yoo barbaachisa taate helikoopterii dhibilleen barbaadannaa jedha. Hawaasnis hool baasee barreessuun duratti marroo 4 caalaa guddata. Kaboorannatti argan kun akka obbo Zabdiyoos jedhetti guddina lammeessoo gara guyyaa 40 duubatti barreessuu danda'a. Agasitti ammoo ribbisaa yaa'a waan itti qajeele muuxuu tolchee balleessa. Akkasumatti lamaanuyyuu galateeffadha.
Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.